Yosuwa igice cya 9. Abagibeyoni bigira inama zo kwikiza bahanwa. Nuko abami bose bo hakuno ya Yorodani bo mu misozi no mu bibaya no mu mpande z'inyanja nini ahagana Lebanoni, Abaheti n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi babyumvise bateranira hamwe bahuza inama yo kurwanya Yosuwa n'Abisirayeli. Ariko Abagibeyoni bumvise ibyo Yosuwa yakoze Yeriko no kuri Ayi bahimba ubwenge, baragenda bihindura intumwa, bajyana amasaha ashaje ku ndogobe zabo n'imvumba za vino zishaje ziteye ibiremo zibaririye, bambaye inkweto mu birenge zishaje ziteye indomo n'imyenda ishaje y'ubushwambagara, kandi imitsima yose y'impamba yari yaragwengeye iguye uruhumbu. Barahaguruka basanga Yosuwa n'Abisirayeli mu ngando y'Igirugali, barababwira bati, turaturuka mu gihugu cya kure, nuko mudusezeranye isezerano. Nuko Abisirayeli basubiza Abahivi bati, ahari muri abaturanyi bacu, none twabasha dute gusezerana namwe? Babwira Yosuwa bati, turi abagaragu bawe. Yosuwa arababaza ati, muri bwoko ki, muturuka he? Baramusubiza bati, twebwe abagaragu bawe turaturuka mu gihugu cya kure, twazanywe ino n'izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko twumvise kwamamara kwayo n'ibyo yakoze mu Egiputa byose n'ibyo yakoreye abami babiri b'Abamori bo hakurya ya Yorodani, Sihoni umwami w'i Heshiboni na Ogi umwami w'i Bashani wari muri Ashitaroti. Nuko abakuru bacu n'abari mu gihugu cyacu bose baratubwira bati, nimujyane impamba y'urugendo mujye kubasanganira, mubabwire muti, turi abagaragu banyu, none mudusezeranye isezerano. Kandi iyi mitsima yacu twayihambiriye mu mazu yacu gishyushye, umunsi duhaguruka tukaza kubareba, none yaragwengeye iguye uruhumbu. Kandi n'izi mvumba twazujuje vino zikiri nshya, none dore ziratobaguritse, imyambaro n'inkweto bidusaziyeho kubw'urugendo rurerure cyane. Abisirayeli bemezwa n'ibyo kurya byabo batabishobanuje Uwiteka. Nuko Yosuwa asezerana n'abisezerano ry'amahoro no kutazabica, n'abatware b'iteraniro barabarahira. Nuko iminsi 3 ishize bamaze gusezerana nabo, bumva ko ari abaturanyi babo kandi ko batuye hagati yabo. Abisirayeli baragenda bagera mu midugudu yabo ku munsi wa 3. Imidugudu yabo yari i Gibeyoni n'i Kefira n'i Beroti n'i Kiriyatiyeyarimu. Abisirayeli ntibabica kuko abatware b'iteraniro bari babarahiye Uwiteka Imana y'Abisirayeli. Iteraniro ryose ryitotombera abatware. Ariko abatware bose babwira iteraniro bati, twabarahiye Uwiteka Imana y'Abisirayeli, ntitwabasha kubakura, ahubwo tubagire dutya, tubasigari bazima kugira ngo uburakari butatubaho ku bwa yandahiro twabarahiye. Abatware barababwira bati, nimubareke ari bazima, mubagira abashenye n'abavomye ibiteraniro ryose nk'uko twababwiye. Nuko Yosuwa arabahamagaza arababaza ati, niki cyatumye muturyarya mukavuga yuko muri kure yacu cyane kandi duturanye? Nuko rero muravumwe, ntabwo muzabura kuba baretwa n'abashenye n'abavomye b'inzu y'Imana yanjye. Basubiza Yosuwa bati, erega abagaragu bawe twabwiwe neza yuko Uwiteka Imana yawe yategetse Mose umugaragu wayo kubaha igihugu cyose no kurimbura bene igihugu ngo bashire imbere yanyu. Nicyo cyatumye tubatinya cyane kubw'amagara yacu tugakora dutyo. None dore turi mu maboko yawe, icyo ushima ko ari cyiza kigutunganiye aba ari cyo dukorera. Nuko abagirira atyo, abakiza amaboko y'Abisirayeli ntibabica. Yosuwa abagira abashenye n'abavomye ibiteraniro n'ab'igicaniro cy'Uwiteka aho azatoranya hose, niko bagikora na bugingo n'ubu.